Fire. 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 Follow on Facebook, Instagram, and Twitter.
Mungu alonipa ukilema wezi ni nyima mwendo. Na siku panga menbiri kulivua pendo. Mana mwanzo nilidhani utabadilika. Of course hakuna liye kamilika. Sama siku miaka imekatika. Nachukia kujiona nikilalamika. Mola ugali daga kwenye amani. Kuliko wali nyama vitani. Mateso vitimbe kurupushani. Kama unajona kichwa shingo nani. Mola ugali daga kwenye amani. Kuliko wali nyama vitani. Mateso vitimbe kurupushani. Kama unajona kichwa shingo nani. Bora ugali daga kwenye amani. Kuliko wali nyama vitani. Mateso vitimbe kurupushani. Kama unajona kichwa shingo nani. Misipengi darau.
Manyanyaso.
Darau.
Masimango.
Darau.
Manyanyaso.
Siwezi, siwezi.
Darau.
Manyanyaso.
Darau.
Follow on Facebook, Instagram, and Twitter.
Patacha ujinga, mtoto wa kike sifa yake kuringa. Hiri mwisho Iringa wone kina kunde boyo na voma gama ndinga. Kajala wane ni tute na zote ni renji. Mweze tumetuma kala kitu na bado nauliza chenji. Eti kisa cha kumbimbia ni vipombe chipsi na vikuku. Brother ukijiona bondia kazi chape na mwakinyo ama kiduku. Domara kipe na chobiti. Wauni tunanunua ili ikifika mida ya miti. Asijaka sumbu wa
dika, dika, dika. Nikudekeze baby dika, dika, dika. Nikudekeze baby girl dika, dika, dika. Dika nikudekeze baby dika, dika, dika. Dika nikudekeze.
Mwezako zikianza story za mapenzi. Fano wa kwanza ni wewe. Hadi marafiki zangu wananicheka. Na ukumbuka ushenzi tunofanyaga mimi nawe. Mwezako mimi najionea vibweta. Hata wakisema maneno ni bure. Mana nyani alionage kundule. Wanachotaka tuachane usurure. Watu cheke kiko wapi. Ujana una mengi na mengine na mini mefanya. Swezi danganya nisha maliza. Kila lumpaga moyo au tunze. Basa liugawanya. Ona nilihanya ikani umiza. We unanijani unanivumilia. Tuseke ote muzikwe ote moja kifa kesho. Ya umulkul hali unanipenda. I will. Que wote,
utabaki na nani? Ukibaki tondoka na nani? Siwezi peke yangu. Mama ukiongeza nitagenene pea. Unavunigombeza na kuona unakea. Tia tujapendeza wanatufokea. Mia donkea donisha kolea.
Sometimes what you doing can be receiving. Na uwezi kuvuna usichoke but the best God is forgiven. Kito sikuwa na umeme wala kepo. Izi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo. Lepo kone gengi lepo. Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumjua. So ishi nao pata hagari. My sister squeeze shape wananunua. Uwe pambano pate salari. Kila usisahau pesa maua. So kikosa hata usijali. Walo kwa wanangu wakita. Nye no mnanunua CD. Tulo kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze BP. We love kwa master na lita. Mlinifanya sirazizidi. Oh love. Jiangumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema ni itwe.
Yesha. Kone boy yesha.
Na siku hizi wanalita tembo.
Yesha. Hata weni yesha.
Yani kama
oh my God. Oh, hear this.
Yeah. Uko jangwani umepotea, mchana juani unatembea. Utoka boni mbali, wenda boni mbali. Mara ngamia mbebaji ya katokea, na kukushusha mzigo na kulemea. Upate afadhali pole na safari. Eraswa kibitu mi, yote tisa ila kumi. Umeonyesha maana ya upendo, si kwa maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho, pewa tutolea kimacho. Siku nikiwa sina twalala, oh baby twalala. Ah baby, before I close my eyes, mi namomba Mungu akulinde na kusimamie. Wendo pacha wangu mie. Sikuizi vipi mbona sikusikii tena, sikusikii ukilie, sikusikii ukisema. Nipo bize na buja mani nimesha sema. Niko bize na baby na msalaba wake. Nitaubeba, 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 nitafika nao kiume. Nitaubeba, iwe kwenye shida na raha, ama kwenye shibe na jaha. Kwa kondo langu nitafika nao kiume.
Come with sito kuja kuwa we. Bad trumpet boy.
Yeah, yeah.
Kiumba.
Hey.
Kiumba.
Yani darasa na konde boy.
Kiumba.
Far champion boy.
Kiumba.
Class.
Aga, make you wind in my bebe. Jipinde pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe. Nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Chiani na pita pita samahani sister. Macho kama unaniita mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha jana kama fita. Suruari pare viatu kule. Silare lare kam kao tule. Joto kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Joto kutunze baby wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king agiza tutaletewa. Kiwa queen kwenye yoto utapepewa. Yongeze nyongeze nishanogewa. Napenda kuyumba yumba kishalewa.
Asema baby ya pokat, baby ya pokat. Hata mabubu wanapewaga sauti. Baby ya pokat, baby ya pokat. Hata jambazi suguri na tijaga saluti. Fende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Hey.
Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba.
Hey.
Yumba.
Fende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Hey. Anase.
Yumba.
Liye karibu unakamatia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Hey.
Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba.
Hey.
Yumba.
Fende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Liye karibu unakamatia.
Yumba.
When I say pull up, you know what I mean.
Konde boy, call me number one. When I wake up in the morning, every day another day, can't stop to thank you for life. Life. We just live and die one day in today. Nobody knows tomorrow in the light. Lie, 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 lie. Oh Lord, I wish to see you face to face. I just wanna thank you for the bless. Then I wanna tell you what I'm facing, facing my life. But I just remember, you know me better than I know myself. So many times I did you wrong, but you never ever leave me alone. Even if I win, I lose, I must thank you, cause I know I'm not alone. Take away my pain, give me that champagne. Oh, just for the blessing, I want to
turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. It's your birthday. Everybody turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. It's your birthday. I want to turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. It's your birthday. Everybody turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. It's your birthday.
Oh, daddy. Make you happy every day. Eh, eh. Oh, mommy, I gon' make you proud one day. Eh, eh. So many things for me you've been through. I gon' do everything for you. Special memory, you used to sacrifice your love for me. Me today wanna party like end of the world. Bye to everyone, everything I afford. Some peace for my brother, my sister, we lost. Hope that you see again, no. Wishing peace for everyone out there in the prison. Cause I know how it's pain, no. Somebody blow that candlelight. Excited for the cake tonight. Where's my baby, peace, hold me tight. Oh, just for the blessing, I want to
turn up, turn up, turn up, turn up, turn up.
Oh my God,
turn up, it's your birthday. Everybody turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. It's your birthday. I want you to turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. It's your birthday. Everybody turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. It's your birthday.
Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice.
So, my girls only shape the sura. Ya upanga shingo, uko nyuma kasimura. Ana mwendo malingo, na kazuli shepo sura. Ya upanga shingo, uko nyuma kasimura.
Hey, she got the fire waste, fire. fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. Baby, go for make her take a look, look. He don't tell when my eye the truth. Throw my heart away like you're a crook, crook. I don't follow you to see what in the cook. Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short. Me, I don't go effort. My Rihanna, she didn't make me holler. She no get it wilder. Baby, make we go see my. Fire waist, fire waist, she got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist, she got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist, she got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. I wanna take you home, you money. The money that you give mommy. Sit a kitchen, I kiss a money. You sweet the sugar, girl, you're my honey. You say you like my song. Today I wanna sing it a cappella. Tina fumba na macho wasikuone. Nataka uwe wangu. Wa peke, you are my angel. Teko kiwe changu. Wa peke, you are my angel. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist.
Kama kachoro budi kakupo mula.
I'm like, follow my, on Facebook, oh my, Instagram, and Twitter.
Macho yaki anavonga, just like a candlelight. Lips yake zilivoloa, kizingata. Like my, oh my. Gozi yaki anavometa met, kama shima. If you have unazani, nakuta manila. Nipo interested zaidi ya vile navodhania. Kina biyo kampani na machache ya kukuambia. Oh, oh, oh. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. Woman. Woman.
Kachora kuno kama dondora. I'm like my, oh my. Na hivyo vimacho na kekakolori. Anavyo virembua. Abadishe plaka kola. Go spend on my dollar. I'm trying to make you my. Na hizo pozi za kekamudori. Anavyo jishawa. Nisha jaribu kupapasa. Dar es Salaam na Nairobi Mombasa. Sijamona mpaka sasa. Wakufanana uo mshepo sasa, yeah. Maneno manungono na chuki. Eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki. Benzila koni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura. Kazi njimi tembo kumomani. Wanasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura. Kwenye shindano la warembo acha nkupetaji. Kwanza bado kijana, kifua na pajalala. You such a beautiful woman.
Man, I'm too special. Ingawa sijaona kesho, yes for sure. I'm a big African superstar. From Twara see the boy go far.
Making money, baby, see them cars. Just in a purple car.
When I got this far, I was born leader. Yani kifupi nazijua shida. Kusemango kutukano kwangu kawaida. Naona balida. Yes, you can call me boss. Nakama utaki siku force. I love the way you love me. Cause I'm a big fan of me. Nisamehe kama nakukera. Ila kitando kimenipa bendera. Narusha masela mpaka walojela. Of course, of course, of course. Konde boy, I'm a soldier. This is the time ya kungoja. They call me Tanzania one number moja. Kama ukibisha bisha kwa hoja. Yeah. Awari wezi, awari wezi. Awari wezi, awari wezi. Awari wezi. Nimeshindikana awari wezi. Yeah. Awari wezi, awari wezi. Awari wezi, awari wezi. Awari wezi. Nimenyongolota awari wezi. Yo, yo. No price you can buy my life. That's how I know I'm richer than anybody. Me I fear nobody. Man, I'm stronger. Boya kisingu wana mgonga. Bina badiri kaka kinyonga. Uweza mini ndo kinyangori chochonga. Wanatia sumu kuniharibia. Mina kona mtu nafikiria. Kutimiza majukumu ya familia. Kuihudumia. I'm a universal connected. Yes, no one expected. To your goals, I'm the most no. Nigga wanted. And accepted. No.
Unalikite kuka, uwezi kutembea. Masai ruka ruka, analine nyegea. Chumbani kwenye shuka, dina nitetea. Mzungu kaweruka, rime mkolea. Laki makonde, laki chaga. Laki chaga. Wengine adi wanywe pombe, ndo nalimwaga. Unala wima wima, unatokea kongo. Kwa dima, alimwagia kondo. Uno, oh, 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 oh. Dina waokoa makaha baba, ba. Kuna walongo wa meno saba baba. Nili mkoa hechi baba. Yani A, E, I, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Kando kama hautaki
uno.
Upinde kama unakanda chapasi.
Uno.
Kasirizo mbusha hati kwenye baki.
Uno.
Umanga basi kata tarakibu utibu. Usijepata ajali. Unola chibu chibu. Nina mkondesha zari. Unola reisi I, I, I. Alinaga mifuba. Ukena diarasi I, I, I. Kuna varibuba. Popote wanalimwaga. Yani kinaga ubaga. We jaribu kuchunguzaga. Uno ndo linalegeza changa. Lina waokoa makahaba baba. Kuna walongo wa meno saba baba. Ili mkoa hechi baba. Yani A, E, I, O.
Uno. Everybody say uno. Asema uno. Everybody say uno.
Professional, waku handle the way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel.
Follow on Facebook, Instagram, and Twitter.
Yeah, yeah.
Yes. When you darkness, when you handle. Professional, waku handle the way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, go. I give you baby cargo. Kidogo changu ndo chako. Ongeza njonjo madokido. My sherry koko. Kwa balidi ni peyoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibi kuwanoto. My sherry koko. Kwa balidi ni peyoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibi kuwanoto. Paranawe.
Follow on Facebook, Instagram, and Twitter.
magamo. Come closer and give me some more. Kama tunda lilimshinda Adamu akashindwa kuvumilia. Sa kwa nini tuitane binamu nina nyongo itakumbukia.
Ulimi ukipitiliza, unanimaliza. Mwenzako bado najiuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza.
Moyo mezama kwake bila yeye sezi toboa. Mindo fundi wa raha zake na twanga na kukoboa.
Alinikumbatia, mkono wa kushoto kwenye gia. Zika nipanda hisia, na nilipo chuchumia. Maji ya katoka ameloa, 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 ameloa. Amenyeje wanamua, mtoto ameloa, ameloa, ameloa. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua.
Kimama.
Bro, bro. Jason. Eti, engineer.
Yanga hii unaifunga je.
Unaifunga je.
Yanga Afrika inafungwa je.
Inafungwa je.
Yanga hii unaifunga je.
Unaifunga je.
Yanga bingwa nafungwa ye.
Inafungwa ye.
Bilibiara, orini zina wasi. Kushoto kibabage, kuria kala kwasi.
Yeshi.
Baka, kamanda, Nixon idobo kilaka. Wakanana, auchuyo, auchuyo. Kaitupa kwa pako mekaitaka tena.
Auchuyo, auchuyo. Kaitupa kwa pako mekaitaka tena.
Kwa nungu chama uyo, chama. Kaitupa kwa zingeri kayomba.
Kimamba.
Kushoto kibabage kulia kala kwasi.
Yeshi.
Baka, kamanda, Nixon idobu kilaka. Wakanada, auchuyo, auchuyo. Kaitupa kwa pako mekaitaka tena.
Auchuyo, auchuyo. Kaitupa kwa pako mekaitaka tena.
Kwa nangu chama uyo, chama uyo. Kaitupa kwa zingeri kaiomba tena.
Chama uyo, chama uyo. Kaitupa kwa zingeri kaiomba tena.
Azizi uyo, azizi uyo. Kaisusa kwa abu ya kaitaka tena.
Azizi uyo, azizi uyo. Kaisusa kwa abu ya kaitaka tena.
Wanangu dube uyo, dube uyo. Kaitupa kwa baleke kaitaka tena.
Dube uyo, dube uyo. Kaitupa kwa baleke kaitaka tena.
Boko,
eti Yanga kuvanowe waiyo.
Waiyo,
oh. Yanga kuvanowe waiyo jama.
Waiyo,
hey. Yanga kuvanowe waiyo. Manara uyo, manara uyo. Kampani kame kaitaka tena. Takara kubana uwe, my baby. Spending my money for you, I'm ready. Hey, my sweetie, my baby, my diva. Allow me to be a liver. Your love will go give me fever. When you touch my body, yeah, she got me. Buy me water, make her clean my face. I like Ugandan water, so green.
I wanna hold you, hold you, hold you like that.
you are special, my heart.
I just wanna hold you, hold you,
hold you like that.
Fanya kazi. Mama isema mkuki kwa nguruwe, kuishi na watu kazi. Achambia tukane atani uwesha same, mzazi ni mzazi. Mweze ninaficha na fish, mengi ninayo yaona. Kifupi nafunika kombe, nikamiri kesho na yosiku. Mapicha picha, mapicha, sidhani kama ntapona. Wanangu wa mtani mniombe, hivitani mchana na usiku. Oh, kuna watu, kuna viatu, kuna
zamani milele wawe wao. Ukijituma watasema unashindana nao.
Ni kama watu kumbe ndani wana roho chatu.
Hawatosheki na vikubwa vyao, wanatamani hata kidogo chako kiwe chao.
Mola nipe ujasiri kwenye kufanya maamuzi, zidi nikomaza akili isinipoteze miruzi. Uniamsha alfajiri kama jana na juzi.
Kupata kukosa ni siri, na wendo Mungu Baba mwamuzi. Dialo yeah, yeah, yeah. Yamu ni ngumu kuona.
Yo, yo.
To say this, all I know, baby, I have to tell you this. But if you both you made me do this, do you notice? Baby, I wish you know this. I know you got a man. It seems like somebody wife to be. I can be a better man. Don't lose me, just beg me or plan me. Don't you see your beauty face in my wallpaper? That meaning I'm ready to give you all my paper. Baby, all my paper, let me be your side nigga. Side, side nigga, side. Let me be your side nigga. Side, side nigga. Yes, I wanna be your side nigga. Side, side nigga. Baby, let me be your side nigga. Side, I swear I'm waiting.
Thing I need in my life is your love. I don't need nobody.
Yeah, I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I don't need nobody. I don't need nobody. Tuloishi kwa ndugu ndo tunazijua hustle. Kula na kula la manyanya so. Funga shurudi kijijini besi na somia. Kinipenda Mungu inatosha. Mwingine atakusevu kwenye shida. Utamdhani rafiki wa faida. Kumbe moyoni na kuchukulia barida. Siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitotumia ndumba wala nguvu za devo. Simuitaji Mwijaku hechi na baba levo. Mia kinipenda Mungu inatosha. Yes, mi napenda marafiki. Wale wanaokwepo wakati waziki. Sio wanaokuja deal sikitiki. Sipendi unafiki. Ya kinipenda Mungu inatosha. No, no, no. Unani follow, unani pangia cha kuposti, misi kufollow. Shobo zako zina kukosi, winani follow. Usini lete mikosi, akini penda Mungu inatosha. Ukiniona kutwa nipondani, sina tatizo na majirani. Ila sitaki wanijue kiundani, akini penda Mungu inatosha. Yeah, I said to my dead body, simo mini rafiki, amenilipia kodi. Pigine na furai, nikumpigia hodi, akini penda Mungu inatosha. Yes, mina penda marafiki, wale wanaokupo wakati waziki. Sio wanaokuja dio sikitiki, sipendi unafiki. Akini penda Mungu inatosha, no, no, no.
Don't you go?
nitapata zaidi ya wewe. I don't you wana shepu wakajaribu mloga nzila itina kesha na kumbea ndo kesha na jomea but I see this love in there and I promise to never share my baby boo asambona wish hamu kutwa kucha na kuongelea wewe na kuongelea and I swear baby siyo tu damu ata figo na kutulea wewe mwenza kuko nyuma shazunguka sita kata kumbuka machungu yale si mapenzi vitungu ila baby wewe ulinifuta machungu siku kienda utari uwa mende kwa bonge la
mungu.
Oh, don't you go. Wakiomba tuachane, wanaupaka rangi upepo. Ufenkuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha tuzidishe tempo. Ila sita saba na nane, ata kumi singe kuwepo. Tena unavyonisuza ujikwezi, sio wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama. Watoto Mombasa huko Kenya wanaitamani ndizi ya kumenya, wanajiuliza vipi umepenya mpaka tembo apindui. Akina Karima story na kusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya, na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo mudo mudomo mudo mudo mudomo mudo mudo mudomo mudo, yani baby umeniziba mudo mudo.
Panado, sitamo, anything for your
zako I feel so good nikikuona. Awo mwendo unafanya kusudi na ulivoshona. Ati unakwenda au unarudi wakata kona. Nyuma katuni za masudi ulivyonona. Hey, hey, hivi unapenda wavifua karoboti ama salamu au waze wakununua mwaga noti na salamu. Oh, oh, Anita macho kama unanita sasita shepu vela sidika. Anita macho kama unanita sasita shepu vela.
Show me, show me, show me. Una violence. Show me, show me, show me. Wow, you show na violence. Show me, yeah. Show me, show me. Una violence. Show me, yeah. Show me, show me. Wow, you show na violence.
Kilo chenye marefu na mapana huwaga hakikosi mwisho. Oh, mwisho. Yani ni kurumbana kukicha bila suluhisho. Oh, oh. Wenda kisi choridhiki, akili kisa ya nini tutoa nero. Nimekumbukiwa kipi, unanaishi, sina taji balaro. Oh, na ule utwando mapenzi kushinda na mbina wewe. Ili uvumili ya rasija onatama. Sio kama siwezi kupata liya zaidi ya wewe. Ila hii dunia na najichunga sana. Tena nandika uwimo. Sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo. Kwenye sura ya choyo ukombe kunifuatilia. Nandika uwimo. Usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo. Kwenye sura ya choyo ukombe kunifuatilia. Nishachoka. 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 Wacho kweli ni kuambie. Hey, ni kukicha vijembe. Nishachoka. Dara umaneno. Mango nishachoka wacho kweli ni kuni choka.
man. Oh, them girls, they call me honey. Only your love can turn me to a mad man.
Leo nakuto, to, to. Nakuto akweno je kwangu. Nina amu ya kuto, to, to. Kutoa mahari uwe wangu. Sema unakuja sangapi ya makwenu mesha katazwa. Saidi kichwa ntamweka wapi na mkongo nisha mpakaza. Hiyo ni tungi na usiseme utakuna utasasa. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Kwa uni sadaka lawi,
amina.
Amunye kupata
hapate,
emunye kukosa
hakose.
Eku kugani
mweupe,
asadaka lawi,
amina.
Mwenye kupata
hapate,
ye mwenye kukosa
akose.
Akuku gani leo nataka kukuto,
toa auti.
Nina hamu ya kuto, kutoka na wewe. Yandaye leo na kuto,
toa auti.
Nina hamu ya kuto,
toka na wewe.
My beautiful baby from Dubai, I wanna take you to Dubai. Yes, I'm ready to do that, do that.
I said, do that.
Oh, body, body, stop, po. Oh, body, body, pop, pop. Oh, body, body, pop,
pop. Oh, body, body, pop,
pop.
Yo,
yo.
Nikona shemeji yako nyuma kama pikapu imepigwa jeki. Yani we DJ ongeza sauti kuda deki. Afu tusinieta tushike viuno venye sketi. Hey, akunaga mwaisa mshamba, akunaga mwaisa mshamba. Kaskas macho kwa mikwanda,
kaskas macho kwa mikwanda.
Hey, wana sifiwe.
Amen.
Milele na milele.
Amen.
Shitani akipita,
teke 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 kule.
Wana sifiwe.
Amen.
Milele na milele.
Amen.
Shetani akipita,
teke 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 kule.
Ukipendwa safi, ukiachwa mbaya hiyo. Ukipata noti safi, ukifirisika mbaya hiyo. Amikopo safi, la kulipa mbaya hiyo. Ekuchiti safi, ukifumaniwa mbaya hiyo.
Sense mama lunde sense. Sense mama lunde sense, sense mama, sense mama lunde sense, sense mama, sense mama lunde sense, sense mama.
Depois comer um pão.
Sense mama lunde sense, sense mama. Oh my gosh, una kama nani abatoshi, kitungi na zote mamoshi, kolega dondoka na boshi.
I'm just saying,
waza kuchati ukiwa umelewa, ila bebe inapenda gongo, ila likipakazwa mkongo. Kuna makonde mshamba,
kuna makonde mshamba.
Kaskazi macho kwa mikwanja,
kaskazi macho kwa mikwanja.
Kuna machinga mshamba,
kuna machinga mshamba.
Kaskazi macho kwa mikwanja,
kaskazi macho kwa mikwanja.
Sense,
wana hanya kugombea kiti, wanadanganya na vyozo kuchiti. Mio jicho lipo nyanya ni shakula kijiti, na maguma kipigo kwa klabu mkiti. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki, mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, pendagi makiki, onanana. Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Amya.
Facebook,
Instagram, and Twitter. The DJ other DJ of the when they grow up, God is yes, she. Yeah. Wakati wanahanya kugombea kiti, ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki, mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, pendagi makiki, onanana. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza, uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Amya teacher, a teacher konde, teacher, teacher konde. Amya teacher, teacher konde, teacher, a teacher konde. Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki, mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, pendagi makiki, onanana. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Amya teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Amya teacher, teacher konde, teacher, teacher konde.
Kakukweta na kalipambilile, mwaka wana kutayunja na kutayunja. Mavantanda mwima konde, vanemba niwa adi kutanda hima. Naika kupweta kakari pambilile.
Teacher, a teacher konde, teacher, teacher konde. Amya